Mic check. It's your boy X Movement.
Crash, crash, crash.
Ndikangova chipidi mutu wanga somagwira malirika mangobwera pompopompa mangowira yake ichapadiyo ndimangofuna kukwera ndine fana wakuzomba ndimakonda zoimba ukayesa kupekesa gelo yose zakusika ndimadana ndizambona makape kuzifila mangopanga pokoso jose twalibe hiti tizachoka sezamwina nonendipanga kuti maheti watizasinja ndine fana wazomba masadakwe ndimadana ndimbola kini zanga mugero amafila suku suta ineyo ndingupitilila ndine fana wazomba usadabe ndimadana ndimbola kini zanga mugero amafila suku suta ineyo ndingupitilila ndimalida ghetto life ndakulila zilango kupwekesa ndimakiya sindisekelela zoka zoka ziwindi zili mwaine chifana chakumento chimango chamamento mwazi windi ili yose kulowa ndimabanda kuchosa kwezinkawa odelela kuyendesa chokwawa makani timatesa kuzomba kwa madolo ndine fana wazomba masadakwe ndimadana ndimbola kini zanga mugero amafila suku suta ineyo ndikupitilila ndine fana wazomba usadabe ndimadana ndimbola kini zanga mugero amafila suku suta ineyo ndikupitilila yeniyeni ndiyomwe ndimakiya ukatoja ndimakweza mwafaya zingilizi ndimapusha ndikumveka wezi wezi patali ndizafika sindikaikila zanga zizateka yanga ichayonjanja mahitu mangu sinja X ulimwala gini yiposasiya opwekesa kaya zako zindika wawa ndine fana wazomba usadakwe ndimadana ndimbola gini zanga mugero amafila suku suta ineyo ndikupitilila ndine fana wazomba usadakwe ndimadana ndimbola gini zanga mugero amafila suku suta ineyo ndikupitilila
yeah osamapwekesa zomba hiphop yeniyeni ili kuzomba ujaya mari hiphop imashara kupiti ujandu wa misala amene uja.